mikondo nga utembeze Otambue nue wakwa ina sako ye Otambue nue wakwa ina sako ye Wona ngo eka kuna kutukutu Wona ngo eka kuna kutukutu Eka lana nua meutinde ya susususu Eka lana nua meutinde ya susususu Kuma tuenda na inatilile kusukusu Kuma tuenda na inatilile kusukusu Mewa wana kweta puju puju Mewa wana kweta puju puju Sweetie
Moyo, aki kwendo kwe moyo Moyo, aki kwendo kwe moyo Wakwata mundo na ikwenda chago Wakwata mundo na ikwenda chago
Wapi kule vidiji man killer katika wiki kwa mix. Dr. Ezekiel Mutua, boss ya MCSK, sisi ya wiki kaondo, Shauri Angilia na Novusi, aha, Alfie McMugan, Mwene Mbesa, Mwene CCTV, Kedia Majeshi 001, Mwema Kai Makwa, aha, Wana Mutukue, Boss Prudential Travels, aha, Valentine Tuma Twae Kuwasa, Nakoma Kadambe, Nakom Zanzibar, wewe, my fans on the map with the moko, the mobile chat.